Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kudusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ndetse no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Hano hi Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumvaho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku ndwara izwi nka vitiligo, nk'uko bamwe mwabyifuje, indwara irangwa n'amabara y'umweru ku ruhu. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu, muganire n'umutumirwa muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese muri ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu, aho tuvuga ibyerekeranye n'ubuzima. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'uruhu vitiligo. Hari benshi muri mwe mwabidusabye, muduhere telefone zanyu rero tuze kubahamagara, muganire n'umutumirwa. Uyu ni umwanya wanyu. Muraganira na muganga Kimonyo Jeanne, amaze imyaka irenga 20 havura indwara z'uruhu. Ntimwatangura rero kugira ngo mubashe kumubaza ibibazo mwumva mwifuza mu bijyanye no gusobanukirwa kuri iyi ndwara ya vitiligo. Indwara z'uruhu ni nyinshi, ariko ntabwo twazivugaho uyu munsi cyarimwe ngo tuzirangize, tuzagenda tuzivugaho buhoro buhoro. Reka rero twakire umutumirwa wacu Dr. Kimonyo Jeanne. Uraho neza, urakomeye?
Uraho cyane.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko nari mbivuze, badusabye ko twabaganirira kuri iyi ndwara. Nezere ko ababidusabye bari hafi. None mwatubwira muri makeya indwara ya vitiligo icyari cyo?
Indwara ya vitiligo ni indwara y'uruhu. Uruhu rwo hejuru, uru nguru tubona dukoraho, kagaho kavaho ntihave n'inkovu. Ni ukuvuga niho haba hari ikibazo nyine kuri nyine tuyita epidermisi.
Yego. Iyo ndwara se igaterwa n'iki?
Iyo ndwara kugira ngo umuntu abone hera, ni ukuvuga ko nta bara rihari. Ibara ryitwa melanine. Melanine niyo ni ibara riba mu ruhu. Bamwe bafite byinshi, abandi bafite bike, bakirabura cyane, abandi si cyane. Noneho hakabaho ubwo melanocyte, melanine ikabikorerwa mu duferisi, utuzu dutoya nyine two muri organisme. Ikaba ariho ikorerwa, twitwa melanocyte. Noneho kugira ngo ibara igende, melanocyte ntizagiye, hari icyazishe cyangwa se cyazononye kigatuma zidakora neza. Noneho aho hantu rero tukahabona ibara y'umweru.
None ubwo iyo melanocyte zagiye cyangwa zahagaze gukora, hari igishobora kongera kikazivumbura zikazongera zigakora, urwo ruhu rwabaye umweru rukongera rugahinduka?
Bishobora kugaruka, huko bishobora nabwo rimwe na rimwe kwanga ariko hari imiti dushyiraho ibara rikasana rigarutse iratandukanye bikubikira aho ngaho hariho ahakira vuba hariho ahanga gukira n'imyaka n'abantu b'abana batoya bari hasi ya 20 bikira neza kuruta abakuze ariko nabwo ntabwo abantu bose bakira burundu bishobora kugenda bikagaruka cyangwa bikava hamwe bikagenda ahandi
ni ibintu rero umuntu agira ari mukuru ntabwo ari ibintu avukana
ntabwo ari ibyo avukana icyo ashobora kuvukana nuko kunateye gutuma yazashobora kubirwara n'izindi ndwara zimwe zimwe muzi nyine indwara zitandura ariko zitanakira burundu inyinshi ubufite bw'ubushobozi bwo kuzazigira kubera amvirane murimo ibyo ukoramo n'ibindi
ubwo se twavuga ko nk'umubyeyi waba afite ibyo bibazo by'uruhu ashobora nawe kuba yabyara umwana ubifite cyangwa ufite ibyago byinshi byo kuba yazabirwara
hari ubushakashatsi buracyana ko rwubu bwasanze nka 30% y'abafite vitiligo hari n'abandi bayifite mu muryango
si indwara ariko yakwandura ngo ive ku muntu ijye ku wundi nubwo yaba iri mu muryango
ntabwo ari indwara yandura kuko ntabwo ari indwara itewe n'imikorobe ni indwara iri no mu ndwara bakunda kwita autoimmune ni ukuvuga ngo wowe immune system yawe ikibeshya igafata za melanocyte nk'aho ari ikintu giturutse hanze kiza kukurwarisha nk'uko yica mikorobe none bikazi kica n'utwo duferisi noneho ukabona nyine melanine ntibonye aho ikorerwa ariko hari n'ubwo byaba ari n'ibindi bintu byo muri amvironoma nk'ibintu shimike y'iki nabyo biza konona za melanocyte
nuko ubwo rero nk'uko nabivuze abakunzi b'ijwi ry'Amerika bashaka kwibariza reka tubahe umwanya hanyuma muganire reka mpere kuri Ndayizeye Gerard uranyumva
yego ndakumva
wiriwe neza urahagana hehe
wiriwe jende Tanzania mukoa Mbeya
yego nuko ukaba wifuza kugira icyo ubaza muganga
nifuje kubaza ngomba iyo ngwara mwavuze jenda afite ingwara ku mubiri iyo ngwara ku mubiri araza hagira igihe ugasanga hicatse akantu ku mubiri ugasanga ako gapande ntigasa n'ahandi akagera n'igihe ugasanga haje ko utuntu tw'udufu nkunguye nk'uko bigahunguruka rero barashoboye kunyereka umuti ndawugura mu farumasi ndasiga ko rero nawusize harahera nk'ukwezi cy'amezi 2 ibyo bintu bikagenda mugabe inyuma y'amezi 3 bice bisubira bikagaruka
urahashima se uravuga ngo ukozeho biravunguka harakurya rya tugashima
nkozeho biravunguka bigahunguruka nka kujya kumunyota sinzi ko ikirundo cyumva neza ko genda umurundi
niryo jambo ni ubwa mbere ndyumvise ntabwo ndize
umunyota ni bya bintu biva muziko
umuriro haba hashyushye hari ubushyuhe
bunguruka ku muriro ni utwo twitwa umunyota mu kirundi
ubwo ni nk'ivu
kinyarwanda
se ndabyumva
ego
nuko sinzi niba ubona ari amabara y'umweru cyangwa niba ari ubwo buryo uvuzemo iyo ndwara yawe reka muganga agire icyo akubwira ubwo niba hari ikibazo wakubaza uramusobanurira muganga Namwumvise.
Namwumvise. Yabajije.
Yego.
Ariko nagira ngo mubwire ngo vitiligo. Vitiligo nta kintu gihindutse ku ruhu. Uretse ibara.
Mhm.
Ariko iyo atangiye kuzaho utwo tuntu nyine twivu akenshi usanga ari nk'ise. Ise rero yo ni indwara y'uruhu ariko itewe n'amamikorobe yo mu bwoko bw'amashampinyo.
Iyo ikaba yandura ko watubwiye ko vitiligo yo itandura.
Ise ntiyandura.
Ise ntabwo yandura.
Ariko igituma itandura ni ukubera ko utwo dukoko tuyitera twese turadufite ku ruhu. Ariko hakabaho ikigero tudufitemo. Noneho abantu bamwe bakagira byinshi abo bigaca biboneka aho biri. Abo icyo gihe rero nashyizweho nk'umuti noma antifongike bikagenda. Ariko kuko atari ibintu bizagenda burundu n'ubundi ari ibintu biri natureri ku ruhu rwe bikongera bigakura.
Gerard, ibyo uragenda uko abisobanuye urumva ariko bimeze, uragenda wakwivuza baguha imiti bigakira bikongera bikagaruka, bishobora kuba icyo kibazo kise?
Ego nuko nabivuze, ndagenda kwivuza imiti nkayifata, iyo ndayifashe biragabanuka, mbere bikanagenda burundu mugabe nyuma y'amezi nk'atatu bigaca byongera bikagaruka.
Biza ku mubiri wose se cyangwa ni igice kimwe?
Mwisangu ni huku mubiri wose kuko biragira igihe bikaza ku maboko cyangwa mu mugongo cyangwa kunda. Ni nk'umubiri wose.
None ikibazo rero wifuzaga kubaza neza neza ku bijyanye n'iyi ndwara turimo tuvuga, sinzi niba wifuzaga gusobanuza kuri iyo ngiyo ufite gatoya, twakureka ugasobanuza, ariko ubu turibanda kuri iriya ituma uruhu ibara ry'uruhu rihinduka.
Ikibazo mfise wumva nashaka kugira umuganga amfashe ashobore kunyerekeza umuti ushobora kugura ushobora kunkiza burundu, nicyo kibazo cyanjye.
Reka muganga aguhe inama z'icyo wakora. Dr.
Nari nababwiye ko bidashobora gukira burundu kubera ko utwo dukoko twese tudufise ku ruhu, ariko tukarugira urugero tudufitemo. Noneho abantu bamwe bamwe bigakunda kuba byinshi, usanga ari abantu babiri ibyuya cyane cyangwa se bari ahantu hashyushye cyane cyangwa hari n'ikindi kintu babaye gituma bakunda kubira ibyuya. Noneho rero yakomeza kwivuza nk'uko yivuza, rimwe na rimwe bamuha n'ikinini kugira ngo bitinde kugaruka, ariko byazagaruka.
Ndibaza ko bisobanutse. Gerard, urasobanukiwe? Gerard banza yagiye ariko ndumva bisobanutse. Twakire. Reka twakire ku buhanga bw'ibyuma burambwiye ngo arahari. Gerard, wasobanukiwe? Nta kindi wifuza kongeraho?
Oya, nta kindi nifuza kongeraho kwa ari ugusobanuza ibijyanye no kumenya nshobora kuronka umuti na yansiguriye muganga.
Komeza wivuze. Twakire Odeta Baraka. Odeta, uraho neza?
Ndamahoro.
Ko ndagushimiye cyane kuba ubaye umudamu wa mbere uduhamagaye muri ikiganiro. Urahagana hehe se Odeta?
Ndi mu Burundi.
Ikibazo cyawe
nashaka kubaza kwirya ngwara nyine mwatwereke ya vitiligo. None nashaka kubaza yuko ari ingwara hereditaire, ni ukuvuga yuko hariho umuntu yayigwaye mu muryango, hari n'abandi batoyigwara.
Reka banza gusubiza icyo ngicyo, niba hari n'ikindi ufite ubwo urakibaza mukanya. Muganga Jeanne,
ndashaka kubabwira ntabwo ari ngombwa ko barwara, ariko shanse zirahari nuko nabo bayikira chance zirahari nkuko bagira na ya diabete ya mbere ugasanga muri famiye n'abandi barayifite atari ukuvuga ngo ni buri muntu ku itegeko ariko nababwiye ko 30% y'abayifite usanga mu muryango ihari
ye Odette
urasabana cyane
yego
nene hari hurukingo rwayo kugira ngo nyamba bishoboka yuko iba nka diabete donc hari kundi muntu azoyikora mu muryango hari hurukingo rwayo nushobora kuyisenya burundu kugira ngo abantu batoyirware mbega batararirwara boyikingira gute cyane bakamenya yuko bashobora kuzoyirwara mu bihe biri imbere
urakoze cyane Odeta
urukingo rwo nta ruhari ariko hari ukuntu babwira umuntu ashobora kwitwara chance zikagabanuka birimo nk'ukuntu uko wirinda izuba uko wirinda gukora mu bintu cyane cyane shimike uko birinda amastress yaba emosiyoneri cyangwa yaba aya trauma ni gutyo uko umuntu atwara n'uruhu rw'inyini ariko nta rukingo ruhari rwo kuvuga ngo ntuzabizanye ariko twabonye ko umuntu muri we aba ashobora kubirwara akagira ikintu kiza guprovoka ibyo bintu rero nibyo umuntu agerageza kwirinda
yego Odeta wumvise wasobanukiwe byose urakoze cyane kandi nkwisabira ujye udukurikira no mu bindi biganiro tuzanire n'abandi bakenyezi n'abapfasani sibyo urakoze cyane twakire ku murongo wa telefone dufite Siriro Muvunyi biriwe
naramutse neza
yego uri mu Rwanda
mu karere ka Kayonza
yego
ikibazo nagira ngo mbaze Dr. Jeanne namwe mwese irandwara mu Kinyarwanda ni iki hari niyo bita ibijaba hari indwara y'ibijaba ubona umuntu ameze ukuntu nyine nayo sinzi na muri bugira ikintu mushaka kwa mwayitubwira hari n'indi yitwa ibihushi nabyo njya mbibona ariko irandwara yo yanyobeye nyine zitirigo ntago nzi ntabwo ndabona umuntu uyifite keretse niba ariyo yitwa ibijaba
rero nakubeshye ubwa mbere numvise iryo jambo ry'ibijaba nanjye ibihusha iryo naryumvise nubwo turi bukore kuri vitirigo uyu munsi reka muganga akubwire niba hari yabazi ayo mazina y'ikinyarwanda
nanjye simbizi ibijaba ariko ndazi ko uwo muntu agomba kuba yarabibonye ni byinshi nta hantu wanyura muri iyi minsi ukamara imyaka ingahe utarabona uwo muntu n'abatabifite ahantu henshi usanga babifite nko ku ntoki gusa cyangwa ku munwa gusa
benshi bafite no mu maso
ibyo yitwa ibijaba nawe ibihushi ntabwo ari bimwe ibihushi akenshi biba bifite uduheri bifite n'ibivuvu noneho hari nk'abana bakunda kugira ibihushi ku musatsi ku mutwe ariko ibihushi bishobora kuza n'ahandi biri ibintu by'ibikoroto babyita ngo ibikoroto cyangwa ibifaranga
ibikoroto nanjye narabyumvise
ibikoroto nta nubwo bigomba kuba umweru biba umweru gusa iyo ari izo mvuvu ziboneka z'umweru cyane cyane ku musatsi
Siriro mbabarire muganga banza tubwire ibijaba byo bigaragara gute
ni ukuntu umuntu nyine bifata nko mu biganza ukabona wenda umuntu ni igikara ariko ukabona intoki ze inyuma y'ikiganza ukabona ni umweru ku munwa habaye umutuku ukuntu no ku maso no ku munwa hagana hejuru ukabona nyine agiye afite amabara ukuntu
akaba ariyo ndwara bita ibijaba
niba ariyo rero yitwa vitirigo muri izo ndimi ntabwo mbizi nagira ngo musobanuze vitirigo mu kinyarwanda yaba yitwa ngo iki
sinzi uko yitwa mu Kinyarwanda ariko uko mwabivuze uko mwabivuze ibyo bijabo
niyo
niyo nakunda aho hantu yego niyikunda no ku ntoki ku munwa kutuno ariko bikajya n'ahandi cyangwa rimwe na rimwe bikaguma honyine
iza byatewe n'iki se none se nateze amatwi ikigano kuva mu ntangiriro ariko nibaza ese iyo urebye biba bimeze nk'aho umuntu yahiye bimeze nk'aho umuntu yahiye nagira ngo mbaze ese kaza ari gatoya kakagenda gakura bizira
gashobora gutangira ari gato kagakura buhoro cyangwa kagakura vuba cyangwa ukabona bije henshi bikura bituruka ahantu henshi bikurikiza buri muntu hari n'abo bigumaho ku ntoki gusa hari n'abahinduka nka nyamweru cyangwa se ugasanga igipande kinini icyo cyabaye umweru
arabaza niba bivurwa
kubivura biragoye hari ubwo mushobora kubivura bigasa nk'ibigiye bikagaruka cyangwa se rimwe na rimwe bikanga nk'uko navuze mbere abantu batoya hasi ya 20 nibo ukunda kubona bivuza bigasa nk'ibigiye bimaze igihe kinini
yego murakoze cyane nibyo bibazo nari mfite
nawe urakoze cyane twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima uyu munsi aho tuvuga ku ndwara ya vitiligo hanyuma muganga tuganira akaba ari Dr. Kimonyo Jeanne ni umuganga w'indwara z'uruhu amaze afitemo uburambe amaze imyaka irenga 20 kora muri icyo gice cy'indwara z'uruhu nuko mukomeze rero mube hafi muganire nawe bashobora kudukurikira no ku rubuga rwa interineti mwajya kuri www.radioyacu.com mugakurikira iki kiganiro uko kirimo kuba cyane cyane abatarimo kubasha kudukurikira nko mu Burundi aho tudafite FM ariko bashobora no kudukurikira ku mirongo migufi kuri 19 na 22. Reka rero mu gihe dutegereje abandi ku murongo wa telefone tube tukomeza kuganira nyine na muganga twagize amahirwe yo kumubona ngo rero ndumva ari umwanya wo kugira ngo tumubaze byinshi bishoboka kugira ngo iyo ndwara irusheho gusobanuka neza ye watubwiye ko atari indwara yo mu kiryango si uruhererekane ahubwo hari uburyo abantu bashobora kurushanya ibyago byo kuyirwara none umubyeyi ashobora kugira icyo akora kugira ngo arebe ko yagabanya ibyago by'umwana byo kuyirwara
ibyo navugaga ni uko ukuntu umuntu yifata ibyo nk'ibintu byo kwirinda ibintu atazi kwisiga ibyo abonye izuba ayo masitresi n'amatroma turoma yo hariho n'ubwo nk'ahantu umuntu akomeretse usanga ariho binatangiriye cyangwa se usanzwe ubifite ariko ahantu hose ubaye ikintu ugasanga naho ibara y'umweru ihishe hano noneho hakaba hariho n'izindi ndwara kenshi umuntu aba afite zishobora kugendana nazo n'izo ngizo zindi
zijyanye n'uruhu cyangwa kumwe mwavugaga auto immune system
ariko muri bwa bwoko twavuze bya za immune system
umubiri cyane
cyane nk'ibi byo kuri tiroyide by'imyingo ibindi bya nemi nyine nabwo usanga ama erythrocyte agenda papa umuntu agahora na nemi naho bamutransfiza agahita yaba asa mwiza atukura ejo agahita yongera yagize gatatu
yego reka twakire Christophe uranyumva
ndabumva
wiriwe urahagana hehe
ndi muri Nyamata
Yego, ikibazo ufitiye muganga rero ubu
ni kibazo cy'uruhu. Uruhu ruzaho ibiheri by'umukara nyine. Bisa ni bifata biri ku mubiri nyine, utavuga ngo ni uburwayi, bihoraho
ibiheri
by'umukara biba ku ruhu, bihoraho, atari kuvuga ngo biraza igihe runaka.
Harabyimba aho ngaho kuri ibyo. Nari nijeje ko tutari buvuge ku zindi ndwara kuko ari nyinshi, ariko sinzi niba hari icyo muganga yakubwira gatoya, yenda tukazazigarukaho. Ndabona bitoroshye gutandukanya indwara z'uruhu ngo tugume kuri imwe gusa, murabaza muzanamo n'utundi tubazo mufite mu buzima, birumvikana. Muganga Jane, hari icyo mwabwira uyu muvandimwe, hanyuma tukareba niba hari n'ikindi kibazo afite cya vitiligo ashobora yifuza kubaza?
Ibiheri byirabura bihoraho, biriyongera cyangwa bihora bingana?
Uko ukura niko bigenda biza, ukabona umuntu yabaye umusaza byarabaye umukara ari byinshi.
Bigenda ariko nta kindi bimugira.
Ntacyo ni ukwangirika k'uruhu gusa, ukabona uko agenda akura hari ibiheri bijya biza nyine ku mubiri by'umukara.
Rimwe na rimwe tukaba tureture, ubundi bigasa n'ibiryamyeho.
Yego.
Ibyo ngibyo nabyo umuntu akunda kubibona muri famiye, kandi bikunda kugira abantu bo mu bwoko bw'abirabura, abahindi gutyo.
Okay.
Ibyo ni ibindi.
Bigakizwa ni umuntu wabivurisha iki?
Nta na kimwe, ni ukubikuraho. Hari metode nyinshi zo kubikuraho, ibyo wasigaho ngo biveho, kubikurishaho akuma, kubikurishaho ubukonje, ni ugukuraho mbega.
Okay.
Nyine ugategereza ko ibindi bizongera bikagaruka, ko ukuraho ibihari ntubuzi bizaza ejo.
Iyo bishyizeho birongera bikahaza ibindi.
Si ukuvuga ngo birongera bikaza, uko nguko nyine buri gihe haza kandi haza kandi. Ni ukuvuga ngo yewe bihari uyu munsi, ariko simbujije ibizaza mu kwezi gutaha kuza.
Okay.
Ye Christophe, rero ubwo ni ukubyihanganira nyine, ukegera umuganga, cyane cyane ko ntabwo ntibiryana.
Oya, ntabiryana. Nuko byangirije umubiri, bigaragara nabi ko umubiri gusa.
Sawa, hari ikibazo wari ufite kuri vitirigo yo?
Oya, nta kibazo nari mpafite.
Urakoze cyane rero.
Namwe murakoze ku muganga mwatumiye.
Twakire noneho Maniriho Joseph, uratumva?
Ndabumva cyane. Ijwi rya Amerika.
Iyi wiriwe uradukurikira uri ahagana he?
Ndi Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Na mbere mbaje gushimira uwo mutumirwa mwadutumiriye. Ikibazo cya mbere ndamubaza, yatubwiye ko iyo ndwara itandura, yatubwira twakora iki, twakwirinda gute kugira ngo tutayandura?
Kandi itandura?
Ego, ntabwo yandura. None iterwa n'iki, twabwirinda gute?
Yakwirinda kuyirwara gute? Reka akubwire, ndumva yari yabivuzeho ariko ngo aryo hasubiwemo. Muganga,
navuze ko ari indwara itewe n'uko ibara ryagiye, ibara rigenda kubera ko ahantu ikorerwa hadahari. Hari immune system, n'uko ntazi ukuntu nayivuga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga twebwe aho tuba ahangaha twirirwa mu mamikorobi, twirirwa mu cyo, ariko ntiduhora twarwaye kubera ko dufite ubushobozi bwo kurwanya ibyo bintu byadutera indwara.
none ugasanga iyo immune system yacu niribeshye itangiye kwica utuntu twacu kandi dukeneye nko kwica aho hantu iba rikorerwa none ugasanga ibara yagi
n'uburyo umubiri ubusanzwe wagombye ku kwirwanaho ukarwanya umwanzi winjiye
ukarwanya ibintu biturutse hanze biza kutugirira nabi noneho ukibeshya ikarwanya na cya kintu nyine cyacu
bya bindi dukeneye
cyane noneho yaje yica n'inyenzi n'iki n'inzuki zaduha ubuki iratwara n'urugero
yego urasobanukiwe Joseph
ndasobanukiwe ikibazo cya kabiri turi kubona ko ari indwara igaragara inyuma ku ruhu rw'umubiri nabaza ndetse ntabwo ishobora kugera igaragara inyuma gusa nangwa no mu nda igeramo nko mu mitsi nta ngaruka bitera mu nda imbere mu mubiri
mbere yuko
yego
urakoze cyane Dr. Jean mbere yuko bigaragara ku ruhu yego urakoze hari ubwo imbere mu mubiri hari ikindi kintu kishobora kuba cyakwangirikamo yego ni ya melanocyte mwavugaga ariko hari ibindi bintu bishobora kwangirika imbere
nta kindi kintu cyashobora kwangirika imbere kuko utwo tuntu turaha ku rugo hejuru aha dukora
radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku ndwara ya vitiligo ari indwara y'uruhu ndagira ngo dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira Desire uranyumva
ndabumva neza cyane
urahagana hehe
Kigali mu Rwanda nashaka kubaza umutumirwa wacu kuri iyo ndwara ya vitiligo eke mu mubiri ndani nta kintu ishobora kwangiriza ko tubona ko sometimes ku ndwara ikindi kibazo produce mike nta zindi ndwara ishobora gukurura mu mubiri
birimo gucika telefone yawe irimo iracika
ni kubaza umutumirwa wacu
yego
kuri iyo ndwara ya vitiligo
komeza
ndabaza nti mu mubiri ndani nta bundi bugwayi ishobora gukurura kubera ko umuntu ayivuza ntikire burundu
oya nta kindi yagutera ikindi ishobora kukugira ni ukubera ko umuntu we ubwe ahangayitse ni indwara ariko abantu bamwe ukabona irasa nk'ibateye isoni ku kuntu basa noneho bigatuma mu mubiri wawe wumva utamerewe neza ariko yo nta kikugira ni indwara yawe ubu hejuru
yego
kandi iyo ntabwo igira ntabwo ituma umuntu yishima cyangwa ngo ababare ahari uruhu ahahindutse ibara
nta na kimwe gusa abantu bayigira usanga nk'aho bishimye nawo hahita hahinduka umwereko bishimye no kubona ikindi kintu
umubiri ntubukibashije kwirinda urakoze cyane Desire keretse niba hari ikindi wifuzaga kubaza umutumirwa
ikindi nagira mbaza umutumirwa abantu birabura kuko nkunze kumva ko ari bo bafite melanine ibasha kurinda indwara z'uruhu nabo biroroha ko vitiligo ishobora kubafata kimwe n'abantu b'inzobe kuko nigeze kumva muganga araho sinzi uko babivuga ngo nabagendana ubumuga bw'uruhu bwo ni banyamweru yigeze gusobanura avuga ko abagendana ubwo bumuga rimwe na rimwe nabo bashobora kubyara umuntu afite vitiligo. None se umuntu ndabura ngo mufata n'umuntu w'inzobe
ndakandukanye abantu b'inzobe abo ni normali bafite melanini nuko ziriho ukundi kuntu. Noneho abantu babandi ba bubumuga bo bafite ubwo bumuga nyine nta melanine bashobora gukora. Ha handi melanine zikorerwa harahari ariko hari mu bushi. Ni ukuvuga ngo hari ibyo twita sidamine bigenda zihindura kugera zigere kuri melanine. Abo bantu rero ntibigenda ngo bigere kuri melanine bigarukira hagati ku buryo batagira melanine. Yoye ni indwara genetike usanga ubyaye na wa mwana umeze gutyo nawe wundi muri famiye bo nta kundi wabagira bo ni ukubarinda ikintu cyatuma nyine kubera ko bw'izuba ntibazi kuryirinda gihita ribarwarisha bakazana ibisebe bigahinduka kanseri iki bo ni uguhora birinda izuba. Nta wundi muti wabaha nta kintu cyatuma ibarariza kuko badashobora kurikora.
Hanyuma yibazaga niba nano hari abafite uruhu rwirabura bivugwa ko bafite melanine nyinshi mu ruhu niba nabo bafatwa na vitiligo ku buryo bworoshye kimwe n'abafite uruhu n'ab'inzobe. Dr. Muranyumva kubanza telefoni ye ishobora kubicitsa hari kuko ndumva atatwumva. Muganga Jeanne muratwumva?
Igira hirya ariko mada niki nkwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumura kamana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mbiye kwetu ni bugo
ndi bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Yeto komeza ikiganiro cyacu muri isanga ku ndwara ya vitiligo. Nagira ngo nabazaga muganga umuvandimwe yasaga nkaho asobanuza niba umuntu wirabura byitwa ko aba bafite melanine nyinshi ku munsi mu ruhu niba nawe ashobora gufatwa na vitiligo mu buryo bworoshye kimwe n'umuntu w'inzobe.
Bose irabafata yaba uwirabura cyane umuzungu cyangwa umuntu w'inzobe kubera ko probleme si melanine nyinshi ufite aho hantu cyangwa iki. Ni ukuvuga ko melanocyte zawe zagiye ntushobora gukora melanine. Ntaho bitandukaniye rero gusa ikibaho uwirabura cyane ibibara bye biraboneka cyane kurusha umuzungu kurusha inzobe ahubwo niwe bibi kurushaho ugere kuko probleme ni estetike kandi we niwe biboneka kurusha abandi
bikaba byaba muri babandi bavugaga bishobora guhangayikisha cyangwa bikamutera kwiyumva ukuntu.
Yego
twakire noneho Ana turi kumwe. Ana uratwumva? Sinza hagiye bari bambwiye ko ari deka harundi bambwiye ntago ndi mukumva neza izina rye. Ana uranyumva? Haru watu liku mga witu kwa umuzaza?
Umusaza njeze ndore.
Umusaza. Mbabadi le chane. Nanti ya mgingo ni umuzaza. Yego umusaza. Urahaga nae?
Ndi mu Rwanda mukaye ka Gicumbi umurenge wa Bwisige kagari ka Gihuki.
Yego. Ariko se n'iryo zina rya umusaza?
Oya na kwitazira umusaza undi nitwa Ndevendra Jean Bosco.
Ye Jean Bosco. Reka dufate Jean Bosco. Nabwo urasaza nabyumvise. Nuko ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kubaje kutubwira byinshi byiza. Kani byiza nyamwe kuba mu mwanya bakadusobanurira ibyaje n'ubuzima bwari kuko hari benshi batabonye umwanya wo kubaza ibibazo ngo tubaje hari benshi tuba tubarishe
birumvikana
ariko namubaza mbere na mbere ese iyo ndwara ko numva iteje ikibazo ese hari uburyo umuntu yayirinda cyangwa ni ugutegereza ikaza none tukayirwara tukayakira ariko kumwe umuntu yarinde nta buryo buhari bw'ibanze umuntu ashobora kuyirinda kuje akurinda iyo ngorane mwongera nkamubaza ikindi kibazo cy'amatsiko n'undi wese yakwibaza ese na rugero rwo mu myaka cyangwa se mu bana bato cyangwa bakuru cyangwa urugero rw'imwugwa ikunda kwibasira cyane kurusha abandi nitwe tuba nari mfite niba nkabishoboye rwose adusobanure
yego urakoze cyane Jean Bosco.
Yego.
Ndi muganga cyane ni musubize uyu musaza Jean Bosco.
Nababwiye ko kubyirinda biragoye. Ariko uri ngo muri abo bantu uzi ko mu ifamiliya yawe bihari byinshi hari ukuntu witwara nyine uko wirinda izuba uko wirinda ibintu utazi kubyisiga cyangwa iki. Naho ubundi
ikindi yabajije ngo abakunda kwibasirwa nibande tuvuze nko mu kigero cy'imyaka abatoya
bakuvuga abantu bose bibazaho n'abana batoya n'ab'imyaka itatu n'ab'imyaka ibiri bajya babigira ahubwo kuba muto niko shanse yo gukira iza yo kwivuza bikagenda ntibigaruke
hari imiti abantu bashobora kunywa cyangwa ni ugusiga aho ngaho ku ruhu
hariyo ni ubwoko bwinshi hariyo usiga hariyo unywa bakagushyira no ku mariyo hari utumashini twabigenewe cyangwa se iyo nta mashini dufite tubajyana no kuzuba bikurikiza aho hantu harwaye uko hangana n'ikindi kintu kindi yaba arwaye hari abatemerewe gufata ibyo bintu ariko rero hari imiti y'amasteroidi akenshi dutanga
ndumva bisobanutse reka tusubire twakire Anna telefoni ye yari yacitse Anna uratwumva noneho
Anwarita
babarire niba nakwise izina ritari ryo cyangwa ni nayo mpamvu utabashije kuvuga wumvaga arundi Anna arundi muntu turimo tubwira
numvaga muvuga ntabwo nari numvise neza
tubabarire rero Anwarita ubwo umwanya n'uwawe noneho mbanza nongera kugushimira nawe kuba uje mu badamu duhora dutegereje rwose cyangwa se abakobwa dutegereza ku murongo wa telefone kugira ngo nabo batange ibitekerezo cyangwa se babaze umwanya ni wawe
murakoze nange ibyo ndwaye ngewe mbimaranye hafi umwaka urenga ariko nagerageje hari abantu benshi bagiye bambwira ngo hari imiti ugenda ushyiraho abandi bakambesha ngo ubwo ni inkuba ngo kuba wacanye ngo ibiti ngo byakubiswe n'inkuba ariko hari imiti bagenda baduha y'iminyarwanda ibyatsi bya kinyarwanda ugasigaho wamara gusigaho aho usizeho rimwe na rimwe rikagenda ariko ejo bikongera bikagaruka kandi noneho bikaza bikura cyane
aho uravuga iyi ndwara turimo kuvugaho ituma uruhu ruhinduka umweru iterigo niyo fite uvuze kujya mu imiti ya kinyarwanda wigeze ujya mu baganga dusanzwe tuzi babyigiye
oya ntabwo ndabageramo haru none nivuje kuri kurapitari barambira ngo nzagenda bampe transfer ariko ubu ndashaka kuzahuguka nkagenda bakama transfer
uzahuguke di umwaka wose urenga
twatangiye ari utuntu dutoya nkajya ngira ngo gende umwarimu nkajya ngira ngo ni amacaki n'abandi bakambwira ngo ni amacaki ngo ubwo ari kunshishura nza kubona bifashe no ku wundi mubiri utari intoki
ndeka ngo uyu muganga muvugane ubwo umwibarize neza cyangwa se nawe ubasha kugusobanurira akurikije ibyo umaze kuvuga umuganga Jane
nabyumvise ubwo nibyo n'ubundi twavuze ko bikunda cyane cyane gutangirira ku maso iruhande rw'umunwa ku ntoki ku mano niba bari bamwemereye transferi nayifate vuba niba ari na mwarimu turi mu kiruhuko Kanombe hari abaganga CHUK hari abaganga ko numva ari uwo mu Rwanda
uri Kigali Anwarita uri Kigali
ndi muri Nyamagabe mu karere ka Nyamagabe
ariko hari abaganga mushobora kubona buruhu
Nyamagabe ubwo bohereza kandi aho kare barahari kuri CHUB barahari
ubwo se ibyo bamubwiraga se abantu bavuga ibintu bitandukanye ibyo bamubwiraga ngo ingwa amacaki ingwa ishobora kuba byatera iyo vitirigo
oya ntabwo ari ibyo nibyo bishyiragamo kuko ari umweru ubwo niyo yatumye haba umweru
kandi akoresha
n'ingwa nta n'inkuba inkuba yarabizi nawe ko ntitamugezeho
ngo yacanye inkwi z'igiti cyakubiswe n'inkuba
oya ubiwuri
tugira amahirwe ko tuba tubafite nkamwe mama mubihugukiwemo naho ubundi abantu bajya babwirana ibintu bitari byo
na profite ya vacance agende kwivuza
Anwarita wumvise
yego
niba hari n'ikindi kibazo wifuza kubaza rwose yongeza amahirwe nkabona umudamu cyangwa umukobwa uje mu kiganiro mba numva nishimye nizere ko namwe bashimisha mujye mutuzanira n'abandi urakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga dusubire nanone ku murongo wa telefone turi kumwe na Madiba Madiba uranyumva
ndakumva neza
urahagana he
umereye mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi
ikibazo
kibazo nabazaga reka mbanze nshimire umutumirwa mwagize neza kumutumira
twamubatumiriye kubera ko mwabishatse mwarabyifuza hari benshi bari babashije indwara
yego nanjye mfite umuntu nigera frere afite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu aho usanga nyine afite dusuno n'ukuntu ku ruhu nyine tumubuza nyine mbega kwirekura nk'aba aho muganga nta kintu ashobora kuba yadufasha kujyanye n'uburwayi bw'ubwo ruhu rwa frere
udusununu urashaka kuvuga utumeza hari undi witwa Christophe nawe wabajije avuga ubwo bishobora kuba bijyana bimeze nk'ibiheri yari yavuze kare by'umukara ni kimwe
okay tujya kumera nk'utuntu dusununu utuntu tuduheri tugera tukabyima tukagera ku rwego rwo kuba tugenda tunanaba nk'hejuru y'ijisho ku gutwi ku zuru n'indwara ziri mu bwoko bw'uruhu
yego
ikindi nabazaga ese nk'ubuvuzi bwiwe bugera hose mu gihugu cyangwa ni ahantu hamwe ese nta shami yaba afite muri Rubavu nibura nk'ukeneye serivisi iwe akaba yamubona
kamugaha gusubize muganga Jane
utwo tuntu avuga tw'udusununu nduva ari two wawundi yavuze mbere nitwa tundi dukura wenyine tukomeza tuzu kumuntu imyaka mezi yiyongera natwe tukagenda twiyongera twa tudukuraho nabo bundi ibintu byo kwivuza uruhu kugeza ubu abantu ndi bari bwabe benshi cyane ariko bariho bariyongera kuri za kumanzu za kuma reference niho kugeza ubu abaganga bari ariko hari n'abandi bikorera nabo nk'abane ku nk'ahantu nk'ahane I Kigali ariko I Kanombe se yashika Faisari urababona ariko no mu yandi mavuriro barahari nk'atatu gutyo
hari ukuntu iyo muntu muvuganye gutyo
uretse Butare hanze y'I Kigali ndumva ntaho bara kereka nk'umuntu wabagiye kuvura hari abajya bajya nk'igitarama gutyo
yego umuntu iyo muvuganye hari igihe uba utangiye kumugirira icyizere ukumva ushobora kumugana wowe aramutse ashatse kukugana yakubona gute
cyangwa ndaho ndarangiza gukora
no guha ubumenyi abandi ukabibigisha
oya nyine barahari nibyo nabarangiraga nyine ushobora kubabona
yego nuka urasobanukiwe Madiba
yego ndasobanukiwe ariko se buriya kubona ubuvuzi bwiwe ntabwo bishobora ni transfer nk'uko tubimenyere ku bitaro by'igihugu
noneho bikurikiza ukuntu wivuza niba wivurisha kuri ya mituweli aho ngaho ushaka ko ari yikwishyurira ukeneye transfer nyine kugeza ku bitaro aho ngaho nyine za CH cyangwa I Kanombe ariko iyo wiyishyurira uragenda ugashaka umuganga cyangwa se gukurikiza cyangwa ufite n'iyindi assurance
ndumva bisobanutse kabisa.
Nizere ko mwebwe byoroshye kubona transfer muri ubwo buryo kuko hari nk'ibyo barimo bavuga bijyanye n'ibiheri ibyo dusununu hano babifata nk'aho ari ntabwo babifata mu nk'uburwayi bagomba kuguha transfer muri cosmetic
Yeah. Oya bayimuha kuko baba batazi ibyo ari byo icyo batazi kuvura iminsi yose baguha transfer
okay ariko ntushobora kugerayo ngo bakubwire ngo ibingibi kubera ko atari uburwayi bushobora kugira icyo bugutwara ntabwo turi bubikate
uririhe indwara zose zirakigutwaye niyo zitakigutwaye kukwica cyangwa iki ariko nyine iyo usa nabi cyane cyane mu maso na hari ibintu byinshi wibuza utari wari kubona
kubera uba wumva utameze neza muri wowe mu mubiri wumva utagaragara nk'uko ubyifuza
cyane cyangwa utwana duto tukagona tukarira nawe bikakujena
birumvikana
ikintu kitari normal n'ubundi ntabwo ntiwavuga ngo ntacyo gitwaye gusa ntikikwica ntikigira gute
yego
ariko ntabwo wabwira umuntu ngo kuko kitazakwica ngo ntitukuvure
keretse niba nabivuze nabi barakubwira ngo nuge ushobora kwirihira bakakuvura nka bya bindi wavuga gute dushobora kubikata
ibyo ni umuntu udafite umwanya wo kwaka transfer cyangwa iki ariko agiye kuyaka ntabwo bayimwima kubera ngo ko ntacyo bimutwaye icyo batazi kuvura barayitanga
Madiba abwira umuvandimwe wawe rero azake transfer
yego murakoze cyane kabisa nuko mubwira
murakoze nawe twakire natwe turabakunda twakire David uranyumva yego urahagana he
Muri Gatsibo
telefoni yawe cyakora nizere kuri butubanire kurimo kuvuga nabi nuko ikibazo cyawe.
Ene bitse ngwara ariko ne narabuzana ayivuza. Nagiye ku bitaro barambira ngo ntago ngo babivura.
Ni ndwara yihe ni turimo tuvuga se?
Ni no yo yo izaga ugatukurira nwa mu biro kaza ibintu biri. Biri jababara. Ngo byarangira nyine aho nayivuriza.
Wagiye hehe?
Nagiye ku bitaro bikwegere. Nagiye naha no ku bitaro bikuru bya Kibungo. Muri Ngoma barambwira ngo ntabwo byakunda ngo ni ukubana na byo mpaka.
Ngo keretse?
Ngo ni ukubana na byo ngo ntabwo bijya bikira.
Dr. Jeanne, hari icyo mwamubwira?
Ke biragoye kuko sinabimenya n'ibyo bibara niba byera niba byirabura.
Bimeze gute? Umutuku ku munwa hanyuma handi ku ruhu ho hameze hasa gute?
Ku ruhu handi haba ari umweru nyine biza ari umweru.
Hanyuma barakubwira ngo ntabwo bivurwa ntacyo bakumarira.
Ngo ni ukubana na byo kandi barabimbangamiye cyane kuko nabigenye.
Ntabwo Dr. Jeanne mwamubwira iki se?
Yivurisha iki miti we?
David, wabyumvise ikibazo? David, yakubajije ukoresha mituweli?
Mfite mituweli.
Kuko mituweli ubwo wahuye n'umuntu nyine uzi ko bikunda. Nibyo nahoze mvuga ko atari ibintu wavuga ngo birakira biranga bikurikiza buri muntu. Ariko si icyo gituma icyo gihe aguhereza transferi noneho ukajya ku muganga w'uruhu akareba uko bimeze akakwibwirira.
Noneho ubwo azasabe transfer ajya hanze
hanyuma se ko numva utuye atariho wagiye kwivuriza
hano nyine byari byaheraga barambwira ngo nzajye ku bitaro bikuru ngo niho nabone umuganga ngiyehe naho barambwira
ngo kigakibo ntihari ibitaro.
Ariko ngo aho
igatsibo niba bakohereje ku bitaro bikuru
igatsibo bafite ibitaro bibiri. Igatsibo ni mufite Ngarama na Kiziguro.
David, ntimufite ibyo bitaro?
Turazifite kure nagiye kubya Kiziguro niho bambwiye ngo nzajya Kibungo. Rero
uzajye
Kibungo?
Iyo ni transfer bari baguhaye se?
Oya, ni inama ngo bari bangire.
Uzasubireyo rero.
Ubundi aguha transfer yanditse ikujyana umenya abo muri est mu Gikanombe.
Yee, uzongere wivuze rero. Ikiganiro kirimo kugera, urakoze nawe. Ikiganiro kigeze ku musozo, amasegonda makeya dusigaranye inama mwahaba twumva muri uyu mwanya mukurikije ibyo twaganiriye. Amasegonda make. Muganga.
Nagira ngo mbabwire ko iyo ndwara ntabwo ari indwara yagira icyo itwara, ariko kubera ko ari ibintu biba biri ku ruhu bidasa n'iby'abandi bikurikiza n'ukuntu uwo muntu ateye, hari uwo bya bitera ingorane kurusha undi.
Yego.
Noneho iyo biri nko mu maso nanone bikagutera ingorane kurusha iyo biri ahapfutse.
Yego, bajye kumva
ariko ntabwo byabuze umuntu kwivuza bakamugerageza cyakwanga bikanga bigakunda ntabwo wajeneraliza ngo
ntibikira cyangwa ngo ntiwakwivuza. Reka mbashimire cyane muganga Kimonyo Jane, igihe kirarangiye. Mwakoze cyane kudu